I had DJ K-Bless mash up the place so that them people know that you the realest DJ, boy.
Bad man, crazy stuff, yo.
Exclusive.
From Sam up to CEO. One, I'm still called Mr. K-Bless. Two, a smart guy and very fresh. You are my lady, I'll never change it. Pali weta pa wali blessa. The tinja kumbi my darling Vanessa. My blessa give me Vanessa. Gandhi na yuwelwe sansa shisai. Chumfa wino kukumisina. Ufa kwa till I feel katina. My one and the only. The one I wanna put it pa bondi. Abawa ya naliba neche konko. Mule ntumi na konangu tumako. Ifi nimbula na peni. I'm writing kaleta kaleti.
Ukale njibu kisha eko waya. Ukale njibu kisha eko waya. My daddy. Hey, hey. Ukale njibu kisha eko waya. Ukale njibu kisha eko waya. My daddy. Hey. Na kufolu kama baby. Na kufolu kama baby. Ukale njibu kisha eko. Shiva tatine kwa nishai. Ukwikalo kwa hula iwe mabei. Alanda chulai. Pantwi sansa la shilayai. Inakula bako iwa la teki. Neko tofumo mutadi ya papepi. Napotule ya mami ya papepi. Shipikisha la twala fika pepi. I just wish na iwola mfuluka. Tetimbe bene na kufuluka. That's why inavula beni. Nukule mbaka leta kaleti. Ukale njibu kisha eko waya. My darling. Ukale njibu kisha eko waya. Ukale njibu kisha eko waya. My darling. Nakufulu kama baby. Nakufulu kama baby. Ukale njibu kisha eko.
Production.